Ndarumba mugeso nebeyo mubuga gabotu nobantu chibotu kubaguno mujikombero eyo ndarikuye kuti ndiza ndabamba mugeso nebe kuti aganane Hussein kuno inga ndasola sunumasibu eyo mpao ndarikulanga usule pao kujiyo yakuya musondo Hussein kuno eyo eyi imwami na wayanda tiosola ku kuba ajiyo eji yakuya musondo ino kwa inda ngujizyo vyo lino kutandira uzwa ninda kasiga elyo ndagali nyonge ni maningi mbulimbo mwagangwa jabuti mumulimo ndagaga tala nchoveni nchoveni elyo tinda kakonzia uyambi elyo mpao ndagasiga kuzorio gizia huyo ashonto elyo ndagabweza mazuba atandira ulio tatwe kumusanza kudamu ya Wolf Creek kumusanza mkentaki ndagazi yariwa ndagaye ya oh ndali nguwabu yo kubotewa logo lino ngiri gabotu elio ndagajoka kunganda kabera jintu yishonto jitanzi yaganiswana kumeso angu yagali ya mushobo umwe wagambo kamfromeni ujatizi ya mutero wakuvora kwa muntu ndagali kuyabu ya ikuwa gabotu alubo bobo ndagangusha kuti jiotola kuindiri yangu higi ibu yo nasyo viro kuti ngiriyoge he Eyo mulimo wangu ulafi ikuba agu jinchalino Eyo sijisi niswa angano iganzikyo Eyo agu kegambo chundagaba angabu yo kuyamuga Nakuye ya Eyo lino Ikuwa mwili zishonto zitobela Inganjoba kuliogezi ya buyo Nakuliogezi ya kumaninike Nakulindila kumwami Eyo bunji wanu nubantu muno Abo bantu baga indi Abo ibaga liandiswe Waji indi jiranfu Balaye ya Eyo mwami Chagamba kulindiswe Wakajita yonse, ejo, chagamba kuti uyojita. Amia yeji ndi, konya kumatari, umungano kuno, Huseni, mtuwaka vika buwe ya jiswi, ya jigombero, mburi obo, mwa, jire mbedu, alimu njibi kidwe, mbwe ya jiswi, apepa, itawe jintu, ya baibe yangu. Uya Huseni, eyo jirengano, jipati, gamba, eji, tajiri jigombero jago. Ndagati, jiriguli mwami, elio, wakandibika abu sena kunsi ya mulengalenga, elio chwi ya gabora, elio ndagalanga akubo nazirengano, elio tatwe mburi imisamu, anijiro yayo, asimizimi, mulizi jirengano mbojiwete, jagale mbwa, wamiaga. Ndagandibweza abuzu wakumwe, kuku yaga indi utaraguya, ndagandibwala zintu, simu, elio mwami, jagamba, jagamba umbele, jagajiti yagale, ujatigia zintu, ezi, jabagubusi, ujatigia nzira inkondo, mboya kulibonya, kabela zintu ezio zionse ziauma zintu zioviro buyo zishede mwriji mwinja zezio zisinsime zipati ezio zia ngari nyoto gara iguba mukwa kwa kwenderisi kwa iguwa mchini amasikino iguwa nega mwriji ibuyo yabo toenzi yenzi ya ini ilo pao buyo kwa mwanagazi mwremu uyo obuga kambo amerika nchisi ya mwanagazi ilo jio Imwana gazi mulemu uyobuga akuba mulemu naji tujimimbuli bo bujisi eyo pao uyoba unyonyogo kwa kumanini bujisi yonse yosi mazi kwa jagumanini ele kuti ndagamba jisa lino oyu yali mwami wamba eji ijimbi kujatikizia mwana gazi jiri ngumwami pere ndagamba jisa mu 1933 ikuti inyiga yonjira murunyonyogo rupati jita nasiga 77 Abobo tinda kazi mpawa ikuti Najisi ntujumui ejo Jagari iku konzia Kuinyo nyo namburi ejo Choba jisi lino Heri ndagabo na jisi Mbrunyo nyogo wakumani nina Zifumpubu yo Jezi samu azintumburi gobo Jaga siara Abobo jirimu wendo ruwa yo Ejo ikuti na Zintu ezi jionsi yele de ujitika Mburi mwagamba Ikuti zioba asialo Halimu mburi mwagamba Muru kwa raguno Ejo, tagamba, yuri Kristo wakabora, jindi ya kutangu, uyobora jindi ya bili. Ejo, zionse zintu, tagamba, ziojitiga. Ejo, mburi, ulangirwa, ikubuna eji, uzwa kutituri, mwerwe, uesu, utandila, ikuyo wakuitu. Mburi jisi, ikuzwa kutumbungano, itandila, ikuweza kukwe mpua wayo. Uzunga anyamoyo, omu utawusi, na kufumbwa simbungano, mburi onse, ikuzwa kutitulimubuzwa obu. Jindi, ncho tupona. Jindi jipati maningi, jamu ntuonsi wakasola upona anga. Njona, koguti, jambunga, babobo. Ndiyandisi ncho veni, mipairo ya. Iyo mpawo ndagabona mjigombero. Alimi ndagabona kutiba jisi. Yagari basibuyoba, usala, igumbi, asintuzionse, mumungano, kamu, imwe yenderesia, asimwe, simbi, elio, mungano. Yagari kuyandiga kuba, amusuangano mshonto, unyanyasi kwa mshonto, elio jionse, mwagari basiruse, kulindime, Agundi ronge here. Ere wendi me kuba koko. Jaboneka igwa jironge sio. Ndinye eryo. Ndima simpe. Igwa andinye. Jari jironge sio kulinde me. Eryo. Magatambula yonse. Chenda gamba igwa bwini. Muri mbondaga. Jibona nda kulireza. Eryo nda. Ndarumba ejo. Abo mpao. Nagatari ya kubereka. Eryo mpao. Nagede ulingula. Agurwa mirambungano Yesu. Munkamo yasio. Yendere ya. Eryo mpao kusara. Azimungi zimbi. Eryo mpao. Pao. Nagaye ya. Kuswa ejo. Nagaye nka kubusena. Uyoba. Nagulio gezi ya shonto. Nketana. Ijoga amulimo jindijimbi. Aungi wambe agatiganu, ino tajiri, jamantu banzi, tajigombero eji, tuyanda imu swangano, ajigombero eji, utegwa zintu zionse, agorobizu wonse, zintu zionse, ziali kusimana kujitu, andi zakuli wabu mwi kushonto, uzu wakuru mwi au mwi. Habo ndiyo weza umwi au mwi, uli wabu, agubareta, konya kubusu, kubusu, agobo ikutina, toyandi kujilanga, chibotu wazwa mujisi, kambo, ubora, kubusu, kubusu, Ujibela jonsi, chanchijo, mburi mbutu wakari kujita, iguno kujigombero. Ewonse vele dee gurula miku, kambo tuliba bunjina abajizi abo. Laga kumona mulali, mubili wa Kristo, utafule, ya zironge hiyo. Utagwe jintu, jita diabolosu wagonzi ya upanga jintu, jiri jonsi jinga, jarubira, kabela inga wajitia, ulingwa, na agumwa, na jintu, jiri jonsi, mburi ejo. Eyo ndigweza mwesu nevi wesu, kabela tuinka guzwa, usena, abusena, ule tabantu, ubantu, anto umwe, usigira jigombero, jagale, jajuga. Uyagwa arubo, ugubelega, kwayo, kwerete, kuzidira, kambo, igabwami, waleza. Lino agokega ambo, ndamba eji, kambo, chiri, ankamo e, ini, inini, uguno, useni awa. Eyo lino ndioba, uliogezi ya kumwi, ya kuchoga, ya kufamba na mburi, mboni konzia, kao, ndilangira, higu nyamu, kuya, mumulimo, alubo, yeyo jindi, mwami na wayanda, ndianda, ikuweza, uno, uchonto, kutwaka, weselera, mumari, msimizimbi, tiangu, kubusenamu, haya, mawambe, agu mwaya, rushomu, wabugombi, umasi ambi, yeyo, undi janina tenteripia, asibirisho zimwi, zipia, agutariga, mulimo. Iku tariguzwa mbungano uyakumbungano pere kuinka muniswangano Yesu ini lino kutari kutalemega wakwesu abo wakanditamba eyo jirigabo tu pere kuli kunji kwanchizo chowese nyoja na miswangano mipati yabai minis wakamba kuti yo bago eyo mpao ezi nyoko goonse wakabona usangana eyo mpao kuli kunji logo goonse waku kurwa isya ziyagu mari jinyonka buyo bantu maningi ya talika buyo kubona ejo nyo mabona kapobo ejo tajiriju botu tuyanda iku jana iku sana kutu kwenja iku baleta kamwede guleta imali anu kuzidiza ibu yo usiga iku wago akubelegera imami mabona edi ya babo lino edo mulimo wangu wajincha ndionya lino mulewe ya jindi mundali uweza iku anza kwa mtu na kuhima buyo au kabela mwami mungali munga wanda ambila au angali mapinza gamba pao kiyo wola kujitika uyo hiba imasesege amo ya wabantu nyevo nyonse mulizi ejo jaga jitika jago manina iku yonzila moja gamba lino eyo nintamu itobela eyo jaga sinsimwa na wambwa kumbere eyo iyo indira maningi uligonsi yanchijo nyevo mwabona eyo uli mulu jincho njoonya eno eyo awkega ambo satani chandi wana amutero wakukwala kwa mtu ikusola undambira ifurumende ikutindi laji kwelete jamutero umashereni onse ngenda kabweza mburi mugambaus ikuswa umyaga ya gainda ili makumi ovire ili jiroba ninda kanjira imurimo tajiri obo kambo ya gainda mumbungano uno ngiri mshomesi wambungano mbambu wachoveni ngiri mbulembo wabobo mpao ikutina ngiri mshomesi mbuyobosi wambungano kakuti wina jintu ili jonsi mwenyiga rumende taijisi jintu ili jonsi anchijo tababuzi mbungano wabuzi andime kambo gaguba mbuyobosi wambungano ili mshomesi lagasa ina pepa ilio lili mupanki utaguya ikutimali angu onse mbusina waguba ansangano yangu ini ndaga inzia mungano yangu uno kambo wayo ini ninsangano neguba ejo ujita ejo ndi kwasia ikutazwa mungano akujisia akuzumana na kuya kumasena akutaba jintu ikuno nenda gamana ushomezia ibantu ikuti ndino weta mungano jinda jindi akuba kwasia akonke kambo ndaga jibamba mburi obo kambo ndagabamba jishomezio kulindi nye no bantu. Kekambo, kendi ikala achijo mwenzira eyo, mwusena, igwa kupa umuntu aliki, hao ikuti, na wajita eyo, jibamba ikuba ikabunga elio ndikwana ikabunga changuzo abobo ndi ndiyo jibamba ibuyonzira mbojiwete mumanza aleza kutekwa inga twasumana na kuenda kambo kapwa mikwaleza ndino kusene kuno chanda ikulangalanga ijwi eri liyakale yakalongezekwa akushoma lino ndiyanda ikwamba akwalo ndabona mukwesu igan abamwi bashomesi gamwi abakede awa notwakamana ikuba muswangano wabashomesi nasiku amwi ndimasimpe nebo yantangana kumere yambunga ikuti umwi wano nyonse tamujiri I ibashomesi ibakapegwa ncito muli ibashomesi ibasalipa elyo mazina anu alilembedwe mubuku ero lino ayoba akusala kumwi kumbi wa wamadaikona zimwi zimbi elyo mukwesunavi uli laita abo wamana ibuyo ikuswanga oku chimotu akumuyobosi pachimwi zimbi muli mbotu yakambu amwi bambi mbakani chonse ngazibambidwe pawo inga twaba alubukulu chombuli mborubora lino notsono buyo kujula mapeji awa jiyo yesu jakwiya musondo uju eli pati yaleza mumu atukotamike mitu yesu wajindi chonto mbuli mbotu ambaula ulimuka mwini wa buku eli Eryo lino amubite ambali mizezu yonse zintu zionse zimpeni zimu sinkila kuba ajirongizi atupaire
Most holy and righteous God into thy
Eboleza ululeme ausalala maningi musubwago busetelene twabola lino ikutula maumi esu kulinduwe abuntu bwesu bwesu mibiri yesu anchito yesu ama talenta esu eyo yonse notu jisi twasiaba kulindwe
and as you look upon us Lord if there is any sin
eyo mbulimbo langa kulindiswe mwami ikutina kulijebi jitana humga ajitana legerebwa inga twakulomba omwami leza ikuti uyo bikabulowa wa mwana wako Yesu usana ulibo Kambo mukoziba kuteti tobeni tatukwanisi alimu ikuya chiumu kulindiswe ikuswala ulimamera tobeni
but we rely completely upon his precious blood
pere tulangira ya kumanina kubulo ibagwe ibuyandisi aruzyaro irwagwe muzibika urugwa shorwesu ikuti tobasi zibi bateleli inga twabora ajamba ibuzwa bomwi mubusi bwako ibuleta kumbere Diabolo wa obu, wamami, Jesu. Waloyebo kujindi jagale, wajitambula, iwabolo wa wamwana wago simuzi ya walike, alimu wakama mbajisho mezio, ikutikuinda mlingwe, utina, waliamba zibu Jesu, kioru rami wa uruseru wagwe. Hero lino inga tuwalumba, wami uti, uyotu jachira kurubisi ya wesu kuliko onse. Jibigiri yonse, jagulea na nsotogo mulandu, jaguti na muzezo uli onse umubi. Wayasa iuntugwesu, winda kumihwi ipya ya diabolos, ikuteti uyo tandasi nkondo uwagu, uyumubi, awabantubago. Edo inga tuwalomba kuti ulatumamu ya usalala, iuweza jui ujindi eji, mburi mbotulipa, ikuwa zibelesyo. Yuti inga uyo ambaula winda mulindiswe akungwa kuinda mulindiswe ichi lyako eri akube kuti mugurumba tujitambule muli kuzwa kulindwe akusiya abusena obu sunu ikulingwa ikuti kabamburwa kuntamo ini yabusumini kwa Kristo ikuti inga twaba velela ikabotu kuswangana sunu masiku achunza kambo kakuswaikwa kwa muya usalala longeza pakwesu kumasena onse imamungano kunyika mbisurwa vajati dakapati kudzwi ndiyabumi mubuzwa ibubi buno tulingwa kuti yina chindi chishepo chakubereka kambo busiku bulabola muchimurambuta Nagundi ankun aibuga arubo
evil is at hand and we pray
Bobi bulafafi kabera twagomba ikuti uyo tulegera ikubereka winda mburi ikutana gitigide kopumuzi ya mibiri Yesu igatede mwami kabera tujose mukondo kambo twajilomba muzina ya mwami Jesu akubukanze ibwagwe twalomba amen.
As we open this morning the Bible,
muri mbotu jula useni kuno ibaibele ku jipati 11 ya bugu ya Bahibrayo ugatatu masiku twagali wamba ula ajipati 7 ya bugu ya Bahibrayo ya Melikisedeki walo wakanyina wawusi halimwi kanyina banyina kanyina matarigiro amasiku na mamanino abumi. Eri onda yeyo andiza kuseni kuno ndiza inga jerera ikujula alubo bugu eri botulogo bugu bakuti tujisintarisyo guli chotu yanda igwamba kubu pandruzi waga indi eri okusotoka kuya ujipati 10 ajipati 9 eri milau yazipaizyo inga twabora mugasenaga lushomo eri muno mubugu ya Bahibrayo jipati 11 akutalikira kampango ya 23 tulibana mbulibo ulushomo Musa yindi naga ziyarwa wakasiswa abazali ibagwe wa miezi yotatu kambo bakamubona kuti wakali mwana mubuto kabera tawe no bakayowa mulau wa mwami.
By faith Moses when he came to years
Urushomo Musa yindi naga gomena wakakaka kwa mga ikuti mwana wa mwana msindi wa Farao wakasara kwa loo kupeze kwa mumafabi antomwe abantubali ikuinda kubote kwa misaro yajibi imana buyo
esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt.
Weze zia kusampari wa Kristo kutimbo huwi bupati kuinda rubono waje picha. Heri waga jisi uhola ubulumbo ulushomo waga pola mwege picha. Atayo uwi bugali wa mwami kambo wagali virami mulimbo waga bona oyo wajimo jitaboni.
I want to take the subject this morning choosing by faith.
Ndiyanda kweza jiyo, useni kuno, ikusala kurushomo. Eryo, ndiyanda kweza jibaro, mabara otatwe, agusanguna, uga mpango ka 23. Kurushomo, Musa. Eryo, kusala kurushomo, zintu zionse, zingi, yotu yita, kwede kusala kurushomo. Eryo, zionse, yotu jana uti, Musa wakajita. Ezio, yerela gulolona. Ziyagari kurushomo. Ikutari ugubona. Pere kurushomo.
And the reason that I have selected this morning for the church in this state.
Ero gambo, kenda salira eji kuseni kuno. Iguambungano mujimo eji. Jari ijaguti. Muri Yesu. Agwalo zigolo Yesu. Agwonse. Tujisipi ya kunji. Wasayansi. Kambo gajeji. Kwa kwera bantu kuzwa kurushomo.
Now faith is not proved by science. Faith is what science doesn't see.
Lino, lushomo tarutondeze kwe ku science.
If we ever
lushomo cheyo science choi taboni. Erotwa ibutina twasegwa rushomo orupati kokuti tuli mu mutima ya kumana. Agwe maganizira motu idega botu. Zira motu gonzia kupandura ijuliarezi.
God to suit
where answer Yesu in ya kushoma.
There is no way to ever please God only by faith.
Ta wenzira ya kusola kubotezi yaleza chita kurushomo irugwaro tulajamba antangala bobo kabera kinda kurushomo eryo na utagwe kushomo ugamba rukwaro tajigonza kubotezi yaleza.
So if faith disagrees with science and science disagrees with faith.
Abawa kutirushomo wakaziani a science. Alimi science yagaziani arushomo. Ejo izirika kumane negira. Ulijimu ajimu. Pawotwele tekuweza kusala. Mburi Musa mbaga jita. Urushomo tulashoma.
Now if we lose.
Rino ikutina tosegira arushomo. Pao tatugonji. Uhirwa mipairo kulireza. Kambo, oyo ubora kulireza, wede kushoma, usangu na kuchimpari, kabera ngusikopha bulumbu buli babo bamuyandaula chamoyo onse bobo ikutina twafekelwa lusomo mipayiro yesu taitamburu ijamula wina nkoi tuya.
So it's all that we can think of this morning is to hold on to faith.
Abobo nkugonse kutukonja kuye useni kuno kujatira kurushomo pao ikutina twaswekerwa rushomo langizibwe subonse bwamana ikutina twaswekerwa rushomo konse ikasimpeke su nakumuya gamana kambo tokonje kuba a rushomo muzintu zibonwa kambo zintu yobona yonse ziranyonyoka.
If we look at some great person, a great minister, or a great congregation,
they will all cherish someday. Mugamba usumulemu nambunga mpati.
And if we look at
yonse
a great
weapon,
they will all cherish someday.
Yonse ziyonyonyoka usubabumi. Eri mpao tuerede ikupone na kurushomo uzintu ezio science zoi tatondezi kurushomo kotushoma.
Now we lose our glory.
Lino tulaswegera obulemu ibwesu ikutina twaswegera rushomo. Lino ikutina twaswa kurushomo pao tutola mbungano mujirao jabu pampu.
And many times it's been thought amongst people,
eyo zindi zingi jaga yekwa agatika bantu utinkambo mugano yagali mpati alimi baga jisi mamungano mapati ingazi zipati abantu ibalemu banji wapare abasami degabotu akunji kwazi ya mali ikuti balako nje kula jintu mbulijejo asebo zindi zingi kwa gaya ikuti ogo kwa gali kunanikwa. Ikutimungano ee, imui yere de uti, irina nigitwe. Na, yonse twagamba, kubagamba usibande, abo, iba inka mumulimo, aguba, agubungana gupati, wabaswirizi, ere tulaeya, zindi zimui, ikuti nzitondezio, ziabu nani, ere ayo tarima simpe, ama nini. Obo, mbunanige wabuntunsi.
But the real inspiration comes by doing the will of God. Erebona
ngenchobeni bubora kwinda kugita ibya ndogwarisa. Mabona nanje mwi namwe ro mushonto buyo. Na mbungano pati na mbungano shonto. Taji jisimagani. Na walo mukanazi. Ole mungu bene na muntu utazi ma ABC abwe. Ngeya. Taji jisimagani. Jitora buyo mulumbe oyo. Ngwaleta, na ulinani kituwenda, uchwi yalesa, na saa ulinani kituwe, kituwenda, kumieyo, yabu pampu, yabu nanige wabuntu, nsi. Bantume mii barako nja, kuna nikwa, kambo, kamuka nasi ukubwene, ejo tajibambi, ikururama, zindi simui, barana nikwa, kambo mtu oyo, wakai ya maningi ya kutikinga, watu nkomega igabotu, igambo igagwe, ejo tajambi kuti chareza, mwabona?
It's only two God's
inda buyo kuti liteli yaleza liregeti yabutamani kotukonja kutambula bunanike alimi ulape kwa kuinda kumuya usalala kuloshomo tulajitambula.
Now we would think of Moses and this great time of his life.
Inda twaye ya Musa chindi eji pati jabumi iwagwe ero tulajogera igubala yakuzia rwagwagwe mulireza mbaga mubamba pere jaga sila jindi mbumi wa Musa ogo kwaga ba jindi jagu sala.
If we read right we find out that he
utinatu wa baragabotu tujana kuti wagali mwana mulombe wa mwana musimbi wa farao ere wagali sikugona kujuno jabwami ere naga ba farao utobera mwege pita.
So he would notice as he looked around after he had become of age and
abo wanaga kunja kusiba mburi mwagalanga konse naga mana kugoma akuba ajimo jakuwirira twamba alimwe kuya nokwagaba ibasike abelega musilindi zyata eryo Musa mulimbwagalanga ibinda mumpurungido yanganda yabwamu kubasige mbabonya abo farao mbagebera
here
ino wakari wandano wakariko mukulanga yenda kusimpa mzezo oyo useni kuno kumaminiti mashonto ilio akube kutileza wachulu ambilisye yakuhukwa kumoyo yonse ikuno jiri mburi mbulanga kujintu jiri yonse ejo jibamba wandano imufanjari mulemu Johnny Sprong oyo wakari musandugi wamulimu iwamu wesu Bosweth oyo novanji ngomu yeye kwa miaka yaka inda wajio wetu wajabulemu jipati wakati uzu wakumui wakari iweza iwendo ya utanaba ufka wamurongwe wakwe amuga intu wakwe bagarimu la sare laroi France elio ndagaji sijorwe ya kuswaya kubusena mubonya elio mwenzi wakari kubatola kubusena iwinda munyunda kubatondezi ya zintu yande elio bagasiga ujibu mwa jimwe jamwa mijesu kubamburwa elio baspro bagari iwe kulale gajilanga walo amuga intu wakwe rimwe mumyoyo yabo nakari kukasia ejo sikubumba chage dekuti wakajisi mumzeso iwakwe na imugumbi mwini jindi na agabesa jintu bobo chakari kuboneka ikuimini la kupenya uyando aluse wa mwami Jesu anzira mboja kari kuboneka ukarankana kuhonse na kuboneka ikubehwa Elio mwenzi wakabora igori baspro elio wakati munene yera kuteti ulimu kukazi ajibu mga eji jamwa mijeso elio wakati najita elio wakati kandi kambi de nukujea kambo wantu banji bajiranga yusangu na baraji kazi ya elio baspro wakati kambo nzi kandi ngonzi uwa naruse ulironse na abunanige ulironse iguzwa ukulanga jintu jiri bobo abobo ndi mugu kambwa igambo mugumbi yonse chaga jibamba mburi obu iri mugumbi gati baspro eji jibumbwa jiri biogabotu kabela mugumbi wakajisi jintu jirusi mumizezo agwe pere au alipenzi ulindwe ninzira mbojiranga eji ili wakamugweza walo amuga intu wakwe kujanza akubasororela unserero ujipairilo kumamanino ajingano eji jagamba ili wakati lino baspro amulange mchulo lino ili unagaranga mchulo wakati moyo wakwe wakati wisuge ino wakati wandano iwi magulali akujiranga nzira eyo akuseremuka akujiranga nzira eyo mboja kabamuka kulangwa elio eyo njenzira lesa mwabete eyo njenzira lushomo mborobete ni nzira mbojiranga
of something that was in the days gone by, you will never be able to get the value of the Bible. You will
never be able to get the value of the Bible. You will never be able to get the value of the Bible. And look at the Bible eri. Kuri langa ameso agumuya usalala. Yenda kuzia nkamu eyi yaba sirizi useni kuno mbubotu nzireza wa magani agale chatu yitira sunu ikutina talireza mguwenya mbubotu nzireza mwajita oyo wakabweza Musa akujita marere angwe ayo ngaga jita mbubotu nzi wajinga yatu yitira ikubalareza ulibobo ikutina tali oyo mguwenya sunu mbubotu nzileza oyo wakakonzia ikufuna ikuzwa kupira ya muriro ikaba Hebrayo ikuti na atari leza nguwenya sunu mbubotu nzileza oyo wakari kubeteka agati kabaruleme kabarubite mbubosuba wapaka inda akusubula kabarubite akulerega kabaruleme uti na atari leza nguwenya sunu inotu inkira nzi kumbungano tambo zinu chotuligasya kuzintu yanyiga kuti na talile zanguenya warubeta ronya amuseso nguenya wakabete yonse bubotu nzimbo jinga jaba kulireza oyo wakali ikukonji ya kukuma ikwanza kwa mwanakazi oje si mtutumanzi yanguso kabela mtutumanzi ikule ikutina talireza nguenya sunu bubotu nzimbo jinga jaba kubelegera kulireza oyo wakali ukonja kuita mwenzi nyuna ikuswa kujumbwe kumane ikufa masba one ikutina talireza nguenya sunu Kulosho motu wa shuma kuti kusuma mbwi, babulemu, yotu ita kuswa kubulongu, neba kuti tuli itwe muri yoncho, hindi jemwe, mbobuti, mbotu jitondezi, tatu jitondezi, tulajishoma, tatu ambirwi, iku tondezi ya jintugiri yonsi, tuambiru wa kujishoma. Kulosho mwa Musa wakajita cheji ajeji, elio mburi Musa, Mburi mwarumi mkubushi wakananga, kuinda mpulungwido, yanganda, ya wami, kubasige, wakabona, njiona nkamu, ya basige, ibagala mga daga, basi tombe, batebe jipe, abo, farao, mbagabona.
And when Pharaoh looked upon him and the Egyptians, they wasn't nothing but a bunch of...
Elio jini farao, na wakabalanga. Elio baige picha, tibagali jintu, chitankamu, ya basige. Ogo kugonse kubagali babotu. Ivantubyo basugugandata. Ikupanga matina abulungu. Kukwasyo wa matoropo ayo. Falao ngagali kuyaga. Iyo njenzila baige picha. Falao babagalanga kubasike.
But Moses, when he looked at him, it was a different look Moses had. When he seen passing by the window. The great ditches in the
Musa, jindi, nagabalanga. Wagari bulange ibumi. Musa mwaga jese, jindi, nagabona. Iga inda gumbari, yampurungido. Imankorio, umashu abo, misozi, eyo, kaimburumuga, amasaya abo. Ambibiri abo, yagati imen. Wagabalanga guba bantu, bareza. Nagabalanga guba basige. Wagabalanga guba basari tue, bareza. Eyo mburi, mwende katari ya kuberega, kuswa kujisi, kuya kujisi, na mshobo, kuya kumshobo, kukamba uga, kuswa, ninakasia midiangu, ya jikombero, eji nini, ejo, jiri, kabunga, gabanwa, atubungwe tuande, yatawe mulau pere luyambi, atawe mpugu pere baibere, agatawe gansiansia pere Kristo, na sola igulanga, Kubantu baleza. Akuli baga gitwe. Ikuba baga sabwa ibaleza. Abantu basare. Kani babuzi kutina basurirwa ku Branham Tabernacle. Kani babuzi kutina ba Methodisti. Na kuti ba Presbyteria. Na kuti ba Pentecoste. Na ba Nazarene. Na ba Pilgrim Holiness. Ndiandabuyo kubalanga muri bantu baleza.
Their actions that they are the servants of the Lord God.
They are the fellowship of the Lord. Moyo wangu yanda ruswana nuambabo. Tawe magali naba jisi impa iributi. Ndiandisha ibuyo ruswana nu iruwabo. Naba yanda kambo ndirisi kuti mbantu baleza. Jindi ndabona mwana gazi. Kasele muga kwa kwa. Amusi nsi mulamfu, amasusu, agwe, gabambitwe igabotu, usule, agusama, iwoneka gabotu, aliminda bona, imulindu umbi, mugubusi, liza, ugomena, igwere, kasamite, igabotula, ganini, inga, gabete, muubonegi, ubota, igubiri mburi, wanagazi, ujisimasusu, malamfu, wendana, kububonegi, wanyika. Ndiyo weza iruwa zuru wangu. Iguwa amu simbi. Usamide mbulimu na Kristo. Neguwa kuti bana umusega. Akumuita kuti sigu indirizia. Neguwa. Ndiyo weza iruwa zuru wangu. Nga gatanori mubotu mbulimu simbi. Umwe munzila ya kupange. Pere ulabona jintuji mwe. Ulushomo. ulamubona oyo utalibonye oyo wenzya bumi bwabwe kindirabona mwarumi anchito kaitwa kuti daigona na mugamba usi na sikuindirisya kambo ulakaka kufukeba akunywa bukoko akuya uzivyano mbuli bamwi ibambi kabera witwa kuti sikuindirisya moyo wangu ulaba abulongwe anguwe walowa mu wesu wangu ansi mulongo kwa Egipita eyi yipanga moyo wesu usukamina kumubukata akwamba mu wesu tuli bamuzwa kule abenzo banyika eyi alimwi ndisukamina kuba aluswanano anduwe musa wakabamba kusala kusala kulushomo mbangayi bali bakubusi balinonga tibatambula jakukwa mpira ji moyerede jakuba mwana mulombe wa mwana musimbi wa farao mbangayi bali bakubusi bakalinonga bakwa mpira yorwe ejo musa nchaka jisi ikubotewa misalo yonse abwebesi bwanyika kuba mwami wa Egipita kuba anyika yonse kubwenderezi bwakwe ino nchintu chakufupa ikuti balumi bakubusi babusu bwakwe babakerede kuyeya chindi musa nakasala kukweza ibusena ibwakwe anthu omwe abantu baleza bapengete abafupaba kambonzi chaka chichita kulushomo chindi nakatambya meso akwe wakalanga kuyindirira bwebesi bwanyika ili wakalanga kuyindirira misalo yachibi iyo baibeli yakati wakapiramini ikubona oyo watakali kulibwe kulushomo alimi wakabamba kusala ikuti aperekerereza oyo yakutakwe kupitira manu uli ejo chakachitika tachinachincha bunji bwesu inga twaunka uli ejo chotuita ikuti mbuyake kuboti inga toboterwa ndi za luswanano amisalo yakukhala muchi uno zipotu inga twapa basi mphuwoloko ikunywa akufepa akusama akulilemeka mbuli nyika ino makaninzi watambya meso ako kabera kulushomo ulamubona oyo utalibonyi kabera wakweza kuyima ibwako anthu omwe abakakitwe abategwa bamumbulusi basalala babusuba kambo kulushomo tulamubona oyo utalibonyi ikusala kuyamwa mapenzi amwafwabi ingatindamba ku bantu kuti basale kupenzekwa kandaambi kuti mwere ndikusala kupenga ingatija pa chinthu ja munthu pe ikuchita pere kuti na kupenga kupikhidwe mu njira ya mulimo kwakuti atikubweze mbuli mbokubowola kandiyandi kuti muchite chinthu chimwe ja munthu mwi kukusopa nyapuyo ingatindayanda ikuti mwambe zinthu yandene yakuti ndi ndizulirwa kumbungano eyo itashomi muli bobu abobu muli anyika azinthu mbuli eyo ikwambapoyo banthu ikuti bakufupazi yepoleta ejo ali ndiwe ngati ndamba kuli ndinyo ikuzwa ikuno akusumana akuchita chinthu chimwe ejo chakati changuzuzu ingati ndayanda ikuti uchite ejo ikutegwa munthu umwe inga wamba kuti muli sikuindiza yepoleta ejo ali ndiwe pe kuti naye chipikhidwe mu njira yako ya mulimo kulireza lekera nyika yambe ejo choyanda ikwamba yepo ulasumana nakuphona yepo ulapamba kusala wonse mwa alumi amwanakazi muyerede kupamba ejo ino kuti farao nakapona ejo musa chakapona wakapona kuphenga kwa bantu wakalizi muulo oyo ngwakeyerede kubadela pere kulushomo wakachisala winda kuba amisalo yachibi ndiza kuli ibalundu banini bakhede awa mbuli banakazi bakubusi bakuyeresi inyika inga yanda ikwamba kuli ndinywe amuchite bobu abobu muli babotu mibili yanu ibombitwe ikabotu manini nyomwere te utondezia eyo.
But my sister, raise up your eyes and look beyond that.
Pere mujizu wangu kutambia meso ago akulanga kuindira ejo ulingwe oyo wakati chisesemyo kumwana gasi usamaji gobera ejo chamwarumi.
If the men of the people in your community,
iguti na barombwana babantu mubukale ilwanu iguti na banagasi mumu njira nalimi bagati kukera ayo masusu maramfu uyoto ntola manini uyoba obu obo na abumbi na uyogu bamba guba babotu utaswili ligulejo kutambia meso ago ili ugulushomo wakamubona wakati imasusu amu anagasi mbule mugwagwe kabera ataga geripe iguti na bamba jioba jampuo inga waima gabotu wanchito yago na ulisimarela wago iutina inga wanywa ibugogo jabule iutina inga wafewa misanga ya tombwe mbuliba na gazibamwi yebo inga waima jabule ya ilogo mujogo jago uloshomo gotambia meso ago agulanga ulingwe oyo wakati wasofazi ya mubiru oyu eyo nyonyonyona uloshomo tulashoma zintu ezi tagwe ejo jobona chintu jimwi choshoma urushomo Musa wakajita eri murwendo oru warushomo ndabola jindi awa nogwere de igwa agusara lota wakabamba urubizi obo uleta gusa muri motubamba izindi zingi tulasara akulipo terezi ya rwesu tulasara zintu ejo siyo basibotu jindi jimwi kutina waba kuzwangana ibu nini mumbungano eyo mtu umu inga wamba kuti hei ya ikona na mwembele ulikuruba zoru utarangi kule ejo kolanga kule ejo jiruleme visi ayu mtu eji akubale tabonse anto umwe obo mbunareza kogo kusala tulalisari ya tobeni tulasaraji mtu jimwe ejo kitu kwasha pere Musa waka salama penzi ya mause iguti agonje iguenda abantu baleza oye alino yesirire wakasalama penzi abantu baleza akujerezia ikuba lugono irupati maningi kambo wakabira mina ikubona oyo wakali mujimo jitalibonyi.
Now Lot one time had to make a choice.
Lino Lota jindi jimui wakabamba kusala ero inga jaba useni kuno kutikuli barumi abanagazi ibatede a bayo bamba kusara kwa mamanino mulisuno mbole mbomubede kambo miaga michonto yaga inda mwagasara ikuba mbomubede lino elio elio chomu sara lino zioto ndezia mbomuti igabe miaga yosanwe uzwasunu miaga yosano uzwasunu ndiza unori misinari miaga yosanwe uzwasunu unori muna Kristo uzisirwe na miaga yosanwe uzwasunu ndiza unori ukehena kambo wabamba muzezo utarureme nyaga yosanu kuswa sunu ndiza unopukuta mate musinywe to siyama koko. Nyaga yosanu kuswa sunu ndiza unori sibuambu munga kwako. Na ndiza unori mwarumi na mwanagazi. Oyo oyo urumba izikwa mubukale vulibonsi kambo kagusala iwago kwa Kristo. Nyaga yosanu kuswa sunu ndiza unori mublemu. Ngoinkide mkugwe mpa kambo abamba igusara iwago sunu. Pere mwere de kusara elio mutalangi uli ejo chomubona amusale ejo chomubona kurushomu ejo chejo ntubio jino jisi magani chejo chomusara kurushomu. Lota mbulimba agabamba kusara Abraham wagapa Lota kusara kwagwe elio leza ulagupa kusara kwagwe amusale buzu wabunu oyo ngomu yobe regera.
In the Garden of Eden there was a tree of
Munda wa Edeni bwali musamu wa waruzibu musamu wa bumi mtu akapegwa jorwe jagusala umwe mwangalibyana eyo mboji bede sunu wapegwa jorwe jago muri sikuli salira kulire ibusala kufumbwa jintu choyanda ugurwa izya kulinduwe pakuti utalange zintu yasunu zikuzungurugide aziampuo akwebesi mbomukonzia ikuba. Pere Sara uwini kurushomo oyo upa jichomizu iguti vuzuba obo humwe uyobora na kulula miga jonsa zirubiti kavera uyogupa bumi butamani ugubusia Tawema gani kutina wasala nzira. Yabaje, basa mpaurwa. Ibamwami, obamba kusala ogu. Kutina kulima penzi, harimugu jiti. Kutina kulima penzi, mujo ogu. Kutina kulima penzi, mumbungano. Kutina kulima penzi, munganda. Tawema gani, ogu, kwalibedi. Obamba kusala. Kuroshomo, ndiyo belegera lesa. Ndiyo gombia moyo wangu, mugushu wakwe. Ndiyo sala nzira antomwe abanabalesa. Ndabona, labasa mpaurwa, kukugagwa. Nakutandwa, nakusegwa, pere ndiyo wesa, gulisi bwangu, ndiyo karanchobeni, gulinkugo, elio jindi, ibalira, ndiyo lila ambabo, elio jindi, wanuri usa, ndiyo usa, abalo, inzira, mboba pona, ndiyo pona. Gulinaomi wakati, na rute, wakati gulinaomi, nzira ziago, siyoba nzira ziangu, nzira ziangu, siyoba nzira ziago, ogo, kokara, ndiyo kala. Ogo koya diyo inka. Ileza o yongoberegea. Uyoba leza wangu. Weza kusala ogo. Ne wakuti. Jigubamba kuswegewa. Inguzu ziago nzijona. Akuye ya kuti. Ulimu tumulemu. Uyaba. Ikuswegewa nguzu ziago. Akubwe zanzira. Yago. Yabaje. Iba sampaurwa. Iba mwami. Akukara ya kushomega. Ubusena. Bwamulimu. Akubulizi. Loto wakalanga kuhonse wakati ndajana kusala yeri wakalanga kusodoma wakabona mabanda abwisu ibonji akali mabotugi nda Abrahamu nga akabona akoko Abrahamu kwa akabete wakabona ziorwe ziyaku jesia ingombe iziyakwe ikuwa ngombe zinenete asibotuma ningi ndasho manserimu kunyonganya kulimwa kwa mtu uli onse pere ogo wakari iwima kwa bagamba usibanjirogo uli mkwanya magani mabotu naba yeya kuti bajane imari manji uzwa uli ngao siku yanda kuhora buyo ngana sana kupona mwenyika itaziari uli ya kunywa ugalonga uli ya tubesigeti kwa chivwa soda iwinda uli mkwanya ugula mga warusho mweru wangu mwifi yaleza mumi yogwe zanzira yangu Mibabo bagati, hili, nipezi nzi, niswangano yago, kambo guri, wapende kustobanji logo, guri njio, mugamba usimulemu, wagabungwe, wagamba obo, yagati, sena agabungwe gagu, bayo kwasia, muswangano wangu, mutareji nji ilamfu jainda, muluku magazini, ndashoma, wagari jano, yomulembi wagati, kuya, wamba ura, Ujadigizia, iba tuwa Pentecoste, wakati, imungano ya Pentecoste, imungano igo menaja kufukamba na logo, mnigasumu. Kambo nzi, kambo barumi abanagasi, basumpura meso, agulanga agulare logo. Ilimulembi awalo, wakarumba isia, bantuwa Pentecoste, o mugini wakati, wakariba mwini, nabo, ibaga inkamunzila yangu zuzu, asime zimbi. Pele wa Methodisti, ulagomba, kansi ansia, alagomba eleza guinda. Ugansi ansia, wa baptisti ulaji tambuwanya, wa presbiteria, heri wa pendekosti ulago mbagu inda, upai beregi yawe. Uloshomo tulawona yushomezio, ndiyo weza jabio yangu ambabo, newauti wala sampaurwa, ndijiri umui wabo, newauti wala segwa, nakuba, musimo ziandene, mugende wonsi, mburi Israel, mwaya gajita, tandigandi kuima, amusesimi mubechi, unserelo, ya jirundu. Ibaram, ikusola kusinganya ejo leza, taga lerega. Kambo, mujira ba, ejo, ulimara waga umwa. Jituzio jabulo wa honje, imusumpuro wa murilo, takukwema gani, omo mubabete. Jilasumana na kubasoroda, urusundo, alimibere de iguora, ulinchijo. Kambo, mbantu, bagashomeze kwa, abobenda urushomo. Newa utitawali bagabungu, ibagali basi kutunturiga gonse, kabela bantu ubareza. Mbobabete, perendia ndaye kubweza inza. Yangu ambabo, ikubelega ambabo, mubuganze kwasi imosiabo, ikutari mugabungwe gabo, pere muruswana no iruabo, koonse, kubusumini wojiswi, manengi, wamuya utamani uwarezi, pinda urushomo, nagatambula, lupisho wamuya usalala, leza ndi kwasi kuba ajimu ejo, yonse. Amwane, mulimbo wagenda, tujana kutilota wakabona, zimo zierede, ziangombe zinenede. Banji barabona simo zierede, zia mkomo zizite. Banji barabona simo zierede, zia kuima, ikubotu, wabulea. Wakabona simo zikonzega, ya madola mashonto andi. Wakabona simo zikonzega, zia kuba, mwenguzi, wadolopo, wakari mwenzu. mwarumi musongo weerera ndi mwaka pete ndiza inga ndiyo wa mwarumi mupati wa dolopo wabona simu siku nzika kambo yakali bikidwe kumbere lyakwe pere taka ubona muliro oyo wagerede kuyonyonyona inyika taka lyanzanya ikuti nyika yakazwide chipi elyo leza wakachita kuinyonyona ero suno bantu balasola kulyanzanya kuyinda kukwamba sena uli njoamba sena uli muna Kristo balamba ndi muna Amerika eyo tachikwe ibuyo chakuchita anchicho kunze yakusola kwamba kuti chikuangala walichula tachijise chinthu chakuchita anchicho yonyonyonwa nkhambo leza uli luleme eli kuti na Amerika yosupulwa kuchipicha leza usalala sikuliyenderezya aululeme yosinikizikwaku kukosya Sodoma Agomora eyo akulilekerera uli njo nkuyumpha to kambo kasipisyayo ikuti na watulekera kutasupulwa uli nchicho ikuti na wakulekera kunjira kujolo amilimo yako itharuleme uyoyerera kupusya Ananias Asafira awapaji ndi chimbi uyoyita nchopeni pere uli luleme Ananias wakapona mali akwe Petro wakapona Kristo oma loti ita akapona runyonyoko rwabana ibakwe mukusena opo wonjikwanu sunu ngamujatilide konse kutusiyansiya ototwaka indi wakazumiwa yamulau asintu tamuboni chilengwa yakukupusi mukuchita milandu runyonyoko rwabana banu tamuboni bana banu basimbi munganda yabwamu tamuboni bana banu barombe gabali bakorwi na tafule yanjuga kupusena pomwi kambo ilitiyaitwe kapotu ilo chipi taji chathwi takapona mukaithu wakwe nyenderesi wa nsangano zyonse dasanduwa kupa ndomba lya munyu iye ndi nakali kulanga takapona kulopoka ibuyo mukusiyanikira ikuphati kudolopa lisyonto kupusena pomwi kambo kapumi kwakwe takapona eko kambo wakalangapiyo kuli echo chakapona kumbere lyakwe pere Abrahamu takazi inyika yakatiya idwe kapotu kambo wakatambya meso akwe akubona jindichiza kambo wakerede kukona inthu zyonse imuna Kristo wini suno utambya meso akwe akubona chishomezyo cha Kristo pali achorwe papombi ansi kambo payokona zinthu zyonse payokona nyika imuna Kristo wini kuluchomo ulalungumana akubona echo wamwita echo choyanda wakatambya meso akwe ero jindi nakachita echo mleza wakati Abrahamu choyenda monse munyika njiyako yonse kulushomo Abrahamu wakachita echi ilushomo ndiroonya oro Musa ndi akachisi yakalembwa aumwi mukanasi ali zichitika wakamba echi ndiye kuti akali madzi makotu maningi kuti Abraha Musa wakabweza ikupotu kuyinda ikwanyika akuwika muchiyerekero chimwi achimo cha ansi chapukombi akuchipika muchiyerekero kwechindi achimo cha ansi chapukombi chakalema kuyinda ikupotu kuyinda ikwanyika apawambo chipete suno ikuti na twaitwa chinthu chilichonse totuyanda kuitwa basi kuyindirizya na basi kuponya apabweleza na mupumbiro siusalala na kufumbwa mbopayanda kuita achimo cha ansi opo mbotupete yoyinda kulema ipoto kuyinda opo inyika mboikonzya payanda kuitwa ikuti sikuyindirizya wakaindi unyongene wakaindi waziyanza syakaindi chidayinda kulema kuchinthu chipotu ikuyinda echo diabulosi chayerede kukupha yochita nchopeni Musa wakezezya usamphawiro wa Kristo wakapona Kristo kumane wakaambawula madzwi anani kuti anguzu uchatikizya nguwe mwabona mwamireza wanu uyoposya musisime mbuli ndime wakalizi wakali mubwene ikumbere alimwi wakaezezya kusamphawirwa iwakwe kupa buvubi ipo njiloko wakuyinda wewe sipo onse ibwanyika mwezi mwamuna Kristo suno takwanze kuchita opona iyo abwebesi ampo yanyika kulushomo mwamubona oyo wakachomezi iyo chimo cha ansi ijambungano suno mubube bwayo onse ndikwapopo iyo inda ikulema kuzinthu zyonse diabulosi ndiyakwe ndiyakukupha ikuti na twazaphawulwa kuti na twasinyaunwa ikuti na twanyongana akuphwayaulwa mutulungwe jimo jakuindirizya jiyo inda kulema chinthu chili chonse diabolo sinchako ndi akukupa masimpe wagezezya kusampaura Kristo iwa buhubi bonje ilogo iwinda ilubona lonse waige picha aho wakachita chinthu chimwi wakasiya ige picha oh ndabotelwa bara eyo wakasiya ige picha wana wakali kulanga kuinda mupulungwido yona pere wakali kulanga kwande nekuzwa kuli kwa farao inakuti farao na akapona mamanino akwe inakuti farao na akapona chisi chakwe kachinyikira musa wakachipona ipoti kusayansi kulusomo musa wakachipona chinthu chonse ndi akachita yakali kuinda kulusomo kamboleza wakasomeza Abrahamu wisi wakwe ikuti inga iyo inga uyoswa yachisi wakumana myaka yili myanda yone akuteti uyoba kwisya ili kulusomo musa wakasoma ju eliyoleza yakamba alimwi wakaliziba mwini mbuli kulusomo ikuwa musololi wakasalidwe ikuba kwisya wakalizi awo pakapete wakabweza kusena kwakwe muzili ndi zyadaka mbulisi kukanda idaka akuyezezya kusampalula Kristo ikuwa buhubi bunjiloko winda kukhala mchiwuno chakwami chaike pita wakabweza kwala kwina na akamba ndachifukida iluse wakabweza kusena kwapo akuyinkhambapo ulemuku wakabweza kusena kwapo wakayinkhambapo tachigamji mulembi wakananikidwe wakati ndiyobweza njila yabache ibasampaulwa ibamwami ndatalika kuyenda a jesu lino ndiyabusitilira ndili mu lwendo lwangu kuya ku nyika ya Kenani. Masimpe musa yakambwa aumwi ikuti musa wakasala jindi nakali kukonzya ikuba mwana mulombe wa farao akuba abwyebesi bwa nyika wakasala ikuba mwana mulombe wa Abrahamu winda ikuba mwana mulombe wa farao mwana mulombe wa Abrahamu sikusampaulwa winda mukuba mwana mulombe wa farao mwami inganda sala kuba mwana mulombe wa mwami Jesu musika nyina wakwe akubweza kusena ikwangu anthu omwe abantu bakakakwa ibanyika a iwinda kuba muleri wa a in party United States ya America na kuba Elvis Presley na Pat Boone na kufumbwa munthu ngoyanda kubamba ndiyobweza nzira yangu ibale ndibakubusibede ikubweza nzira iyapo mukusena kwakuba ii Mary Hickford na munthu omwi mupati wa misabano ya muzipekupeku musimbi umwi wakuyebesi wakuyeza nzira yako abadye basampaulwa ibamwami ingandasala kuba mukambausi muchikambaukiro kukambauka buhupi wa Kristo mutambi kuyinda kuba misobano wa muzipekupeku za Hollywood na munthu mulemu maningi anyika kuti na ndakerede kudya ngatha kwankhoka ya kuwomberera na kufunga chendakali ikukonzya ikuchita ndiyokweza nzira yangu abantu ubamwami kulusomo ndachita opo ndapekwa chimo kerede pere kulusa lwaleza ndichikubona ikuyinda kulusomo kulusomo inga ndachibona kulale iyo tata kulalindira ikuya munzira ikuthupambira ipusena kwakukhalira kuya imunthu wa mitero yakukhala kwa panthu mwakati ikuzwa kumwi khambonzi chopanga nganda yako ikupa mbungano iyi chinzi yakakupha ikuti kuphe ikuyake kwa madola ali zinthu zili makumi obire chiyosanwe kuchikombera echo chinini chakaindi chiponeka pobhiroko ndakati chiyakali mbungano iyo yendakachita mbanthu pakali kuya ndandichisi lupono lwa nyika iyi onse maxereni amali yendakasola ikweza akupambwa ikupa ambungano iyi khambonzi lusomo lwangu luli kulileza alimwi ikutali kuzinthu zya nyika kuyendesa kwangu kulathala eyo ndasoma kuteti konse kwanu limboponya ikuti na muli luleme kulileza ili masimpe ikuti muli opo tsepo kulusomo kulatambula tsepo kulusomo kulashomaleza Musa wakabamba kusala ili mpao wakajitu na akamana kubamba kusala wakarwanina lusomo pao thambo takayo wabukali bwa mwami ino mubuntu wakachisinguzu yakuyo wabukali wakali chisinguzu yakuyo wabukali kwa mwami pere takachita takachita thambo wakali chisi mchito yakuchita alimwi wakali mumulimu ero takapikila mano kuli eyo mwami takakamba kuchatizya nchicho wakabweza nzira yakwe mubonya lino farao mwini yindi nagabona kuti wasundwa wakaenda ikupa Musa abana wakati mbubo yamwambera ejo tetajiti nonse amukale ibuyo munyika akunka kusena akutulira leza wanu iyo njenzira diabolosi mwaberega ula kwanze kuba mukombi rambo nzi chota inki kuya kusangana imbungano imwe perete ikujita zintu ezi zionse imwarumi wati umuka intu wakwe imuka intu wati omurumi nafutuka yakujikwe yakulipenta manza akala na misira yakumiromo azintu yakujikwe zezi yakujikwe kubungana kwa misalo yabulea yakujikwe zintu ezi yansangano nachizwamo ndio vika jindi jangu ukubarajwi iwamba ng'anda lino langa oyandwa yebo yebo inga waba mukombi chikwatu lino langa yebo yebo koya awa yebo jisi mbungano irubite pepe yebo toli obo uli muli imwi iruleme kuti nawu jisi oyo mugamba osi uyogamba ukira ejo werede ikukhala anchijo dokoroka ulingula monse magwaro akubona kuti nachiriruleme kati koya awa taba taberede akuchita ejo awa mwabona tabachiti ejo awa iyo njenzira ngoya ibuyo kulema ningi pere tayandi kuti uzwe munyika iyo njenzira diabolosi njachita tayandi kuti uzwe muzinthu cha nyika leterezi yabuyo nyika mukati anthu omwe ambungano iuzwa umwi kandiseremuka mumugwagwa ndakaliziya redio yangu ilyo kwakali inyimbo ilyo ndakazumana nakuswirira ilyo ndakabweza ikuthandira ikumaliziya nyimbo yonse kandithanako njia ikuziva na yakali nyimbo yabukombi nchopeni na diabolosi kusola ikuleta ansi zinthu zyaleza kuchimo ijanyika tokonje kuchita ejo leza wapasiruse kandikuyendaka na marubamo ongaye Yovis President ngalemba yonse inyimbo nzipo tu zyabukombi kujenjitwe diabolosi wakatuma bana banji kugehena amirimo yonse njendizi munyika yonse mubuzwa buno peribuni abamwi ibambi walosulirwa kumbungano ya Kristo Yovis President muna Pentecoste pa Juda Sikariote mujinkhozya yabantu aba idiabolosi usola ikuleta zinthu yathala iziyaleza kutekwa inga vazisanganya ansi awo ibantu tabaka lungumanini kuchulu eji palanga ibuyo awo kwamba chalo nchimwi chonse tajirije mwiphe kozwa munyika ngati inga wainka ibuyo ikwamasuwa mashonto ejo koya ngakhale munyika masimpe wakalizi kuti wayochoka pao wakajana ikuti ejo teja kapereka wopo wakayeya chinthu chimwi yande wakati ndiyomwambira ejo chakuchita tambuya ubusena kuli bonse mumuyanda kunka pere musiye amaka inthu panu bonse apana panu wonse ang'ombezi yanu ziyonse usule awa amuzisiye awa ilyo muyinke kubusena kambo wakalizi kuti wakachisi lubono ikusule kuya olo lwakali nopo ongerezi yakuchoka ilyo ejo nchachito diabolosi chamwambira kufumuka buyo kuti mwasiya zimwi zinthu zyanyika lazi yatiride muchiyanda kufepa muyanda kunywa muyanda kusama mbuli nyika chipotho pyombuli diabolosi chayanda ndilangwa maningi kujatilizyakuwa alichomi kuti kulikuwa maningi muli panthu mbapayeya kuteti mbokopeji masiya buyo ilubono ilunji iloko mwete pita wakupaongerezi yakucho mbokopete ikuwatha kuli mbuli mbopa kwamba ikupa mwakasiya kunji maningi ikwanyika mushule kuya oko kumuongerezi yakuchoka weso ndakwambira chindi israeli niyakalipambira akatika masiku pakachisi zinthu zyonse zopakachisi munyika eyi ipakalongera akulipambira kwena leza tutumine lupukulusyo mbuli oro tulalongera zinthu zyonse akulipambira kwenda ilongororwa katika masiku wabora kamuya mukamusangane nyemwe chipotho kamuchisi zinthu yonse kazilongeretwe nyemwe chipotho kamuthachisi chinthu iliyonse nyika eyi imuongereza kuchoka ibule mbuli bonse wakumujatha kukhala amulongere atulipambire tulaunkha elyo mulizi chinthu na ndamwambira akalika simphe nchopeni kulileza kusiyira farao wakanyongana maningi akatika masiku wakati amuswa amuswa kapera kamuya amukweze zinthu zyonse zomuchisi akunkha ndilikomene maningi chakuti munthu inga waphona munsi loko lileza ikusikira diabolosi taziya chakuchita kulinguwe mbombopo amuswa amuthatike kwenda amuswirira leza ulushomo wakapona chishomezi siukandadhaka natha kwesiukandadhaka wakabweza inzira yakwe apache ivasamphaulwa ivamwami alo wakati amubweze ziyonse zomuchisi akuswawa kandizi chakuchitha kuli ndinywe wakali masimbe maningi kulileza ulushomo ulushomo inga lwapereka malele ikuti na wakhala chakasimphe kulileza ulushomo kulamupona chindi yesu chakhwana chayinda chinji pere kulushomo useni kuno na mutambye meso anu mutaboni chimuzungurugide nyika e yasun pere amulange akubona walo oyo upa chishomezyo igaibeli kati katukwene zintu zionse ikubaka kutu logo lino pere tumona chesu amulange kulingwe useni kuno kabela nzila zianu tiyo jinchwa ujindi notukotamika mitwesu wakaindika shonto uchwi ya mupairo akube kuti mwami ayundizye silongezyo siakwe kumurumbe yeya moyo wako lino sena walikulanga azintu zianyika kulushomo saa ulamubona chesu sena ulanga impo yako, mbungano yako, nanka wime ikwako, wabulea, mbobu vete kunyika. Na saa upona Jesu, walo, mweterolo, dalivika mwini kujanza yarulio, ya mulemu, simachulu, oyo, ikapenda mbuli, sikujaiwa, ibu sumini, ululeme, kambo, gabataluleme. Sena tokonji utambia meso agu, akubona, imusamu wabumi, utalaguya, pao, kosia, musamu oyu. Wa science aruzibo akumuberegera serenga wayanda wibarwa mupairo ngandi tana gomba watambika janzari yako kunkumbizyo ili onse eyo ndokonzia kuyandisia leza mulonge ulabona manza anu onse ulinandu wese zibi watambia meso ako akulangalino nina wali sikanchimwa ikuti wajisi inzwango tinini azintu zinini ndwana anonzi takubamba uyofa bumwi pamazuba haya bozuba nzi ndiza sunu tozipe iwora kuzwali ndiza unori mukehena na ndiza kuchuru pere werede kusarali ikutina ule jintu jiri jonsi itarika botu mubumi bwako kusarali no urusho jivati ee ikutina ndakonja buyo agwaro kuba angwe ikutina ndakonja ibuyo agwaro ikuba awaro na takukwe magani ejo chubaka jita amusare bumi bambo Jesu wakati ikutina umoyo wako tolegeleri ibantu bali bonse irandu yabo walo tata wakuchu takakulegeri abobo koba munsi mbuli obo kutina kuligamu kamwi umoyo wako kujatikizia mtu uli wansi sisibi na musalali ulimu ntenda ya muliro wa gehena lino katambia alisori yako ino ubona nzi sinkondo nyogwe na ubona mfutuli wako ino ulanga ali useni kuno utina ulajiswa eyo tokotela wako wamba ikuti tokonji ikupona utambia ilisori yako mujuru ujingano ogo waka umwa kambo kamirandu yesu umibu ndayakwe wakapone sigwa
don't look at what the doctor says he's working in science faith works in the realm of spirit and God let us think of these things
utalangi kuli ejo tokotela nchamba
let us pray
uberega musayansi irushomo uberega mujilao jamu ya waleza atu yeye zintu ezi lino ujindi notu utambiga manza esu leza wabona atu paile
O eternal God in the quietness of this worship
O leza utamani mubutontozi wakugomba lino mulumbe ni wamana kumwaiga utalegeri mbuto ezio ziyaki iliago mwami higu itaa bulongo kwa mabwe manji, utalegeri murumbe, mwami, uidamu ziteo, ziyasa, mangwa, iguti mapagasyo abu, mbulirota, inga ajaya kuinda, kumogezi, kumamani, iguba zisoe, ele oleza uleregetu, ilegere iwite, amalongo mabotu, ajisimu nzuga, amyo yusiti, akuli wangu awalo, mwami ikuti tuonse tukonje ikulanga kuinda mukirazi ya kulangira ilialeza akupona mbungano ya kakakwa ya mwami Yesu ibantu kakakwa nzira ya kakakwa alimu akube kuti kuende mzira ei ya bulemu mbali Musa takazi kwa kari kunga ibantu tebakazi kwa kari kunga tebakazi nzira ya kutola kakatariga Uya buyo, elio, omwami ilesa, mbalijimbo, ejibo tulogo, mbojiri mugulizikwa, ulushomo inga twabona inyiga, eyi, ilikulale, akube, njonya lino ibuyo, ikuti galumi abanagasi mugati, muno, batae ejo nyiga, choya kwamba, nanzira, mbabali mugwenda, akube kuti, banyamuge, ibuyo, mumuya, akunka.
Moses followed the light.
Musa waka tobera mumuni. Kabela waka musololera kunyika ya jishomezyo. Igatazi ankwangari kuya. Pere wagenda ibuyo mumumuni. Kuya kunyika eyo yakali mbotumanini winda buzuba ngopamwa misono ikuti ibanji muno pende umumoni warugwaro amunoswana nolwa muya osalala tomwe ambungano imbungano ibakasiyakwa kusanguna bagwanda ibapia abo bakatambula kristo akuzuzikwa muya osalala kwenze kwa amuya amuke kuti twende munoswanano oru anthu omwe ubusumeni bonse bujiswi jyanguzu igwaleza mukuberekera mulubizo mukuswirira ulufu lwakwe ikuzikwa abubuke akubeye kuti muberekere mukulayira iwakwe amulindire mu jerusalemu ikusikira mukazuzikwe nguzu zizwa kuchulu akubeye kuti tumuberekere mukuponesikwa kwapoleza kukwambera bachiswa akubeye kuti tumuberekere mumulaliro kukwamona chinkhwa amoyo omwe luswanano uchwi ilyaleza akubeye kuti tumuberekere muli busumini wonse bujiswi jyanguzu ibwabuleza iwakwe kusikira nyika ibole mukupona kujipha mwami kuterera mu pailosu mbulimbo tujitula chonse kuli nduwe lino muzina ya mwami jesu ino amitwe yesu tikoteme jabutontozi jabujabuje atwimbe buyo nyimbo eyi ino okukukomba imulombe wamana wina uzwape atube buyo baumwine atupaile imulombe uli mukululame amuyeya lino ejo chomwajita chomwede kujita ejo yakamupamba obo mbomupede sunu eyo jamupha mulandu sunu kambo lakuti mwakachita chinthu chimwe jiro jehova kuti junza amuchilulamike sunu papera muyo anguluka junza mwabona mwayede kusala mbobuti mbomunga mwajita kulushomo ndalekeziya zinthu zyonse lino ndaleka zyonse lino kapera buzuba bomwe ndiyo inka kuthala kuya mo Ubotu Agale Tuyo Swangana Abo Amugomba uyo mwami mumuya lino Mu Ubotu Agale Tuyo Swangana Mbungano Yaga sampaurwa musinzo muyo mupere tioswangana uzwa bumwe kuri tata wesu sibuya kuchulu tiopa bulumbu bwesu wakurumba isya ujipo jabulemu jaruyando ruagwe As long as you, as you, Siseteganya, Abaje Basan Paura, Ibamami, Ruchomo Ndasara, Mu, Mubotu, Mubotu, Aga, Agare, Tuyo, Swangana, Ankome, Eombotu, Agare, Mubotu, Mubotu Agale Tuyo Swangana Ankomwe Eyombotu Ulenyiga
That is just worshiping
Kamumugomba buyo Okukugomba Lushomo Inga Ndabona Urushomo ndawamba kusala kwangu. Oh, tata. Ularindira. Ndabona bonse bamwami kutala kuya. Mukasi George, mukasi Stewart, bonse basalari. Ndambira. Busena. Bwakukalira. Kuya. Ii mwami. Ibubotu.
Howard.
Bawusi bakwe, hawati, Edwardi, bonse basari, baka indi, baka kwe zanzira, gaindi kuya, jindi jaka inda. Mo, ubotu, ii mwami, agale, agale, tiyo swangana, ankomwe, eyo, mbotu, tiyo, imba, Ari eyo mbotu oleza inyimbo zya malerebu zyabalelegedwe mulemgulileza tabaga usilimbi nekuba kutongela kambo yabusena obo bakulyogezye mububotu agale tuyo swangana ali eombotu
we shall meet on.